fungo nau risumbetsa ndira nyau rikwate nga I fi nau rifunze fungo nau risumbetsa ndira nyau Rikwate nga I fi nao Father.
Let your love
listen there.